Isithasiselo. Igama likaNkulunkulu. Ukusetshenziswa kwalo nencazelo yalo. EBhayibhelini lakho lihunyushwe kanjani Ihubo 83 verse 18? Inguqulo yezwe elisha imbhalo engcwele ilibeka kanje leli vesi. Ukuze abantu bazi ukuthi wena ogama lakho linguJehova, wena wedwa ungophezu konke emhlabeni wonke. Izinguqulo eziningana zamanye amaBhayibheli zisho kufanayo. Nokho, izinguqulo eziningi ziyalikhipha igama elithi Jehova. Esikhundleni salo, zifake iziqu ezinjengokuthi Nkosi noma Simakade. Yikuphi okumele kusetshenziswe kuleli vesi? Yisiqu noma igama elithi Jehova? Leli vesi likhuluma ngegama. NgokwesiHebheru sokuqala kwabhalwa ngaso ingxenye enkulu yeBhayibheli. Kunegama eliyingqayizivele elivela lapha. Libizwa kanje ngesiHebheru. Yod ha wa ha. Noma YHWH. NgesiZulu, indlela evamile yokubiza leli gama ithi Jehova. Ingabe leli gama livele vesini elilodwa nje kuphela leBhayibheli? Cha. Livela cishe izikhathi ezingu-7000 embhalweni yokuqala yesiHebheru. Libaluleke kangakanani igama likaNkulunkulu? Cabanga ngomthandazo oyisibonelo owanikezwa uJesu Kristu. Uqala kanje. Baba wethu osemazulwini, malingcweliswe igama lakho. Matthew 6 verse 9. Kamuva, uJesu wathandaza kuNkulunkulu. Baba, khazimulisa igama lakho. Ephendula, uNkulunkulu wakhuluma esezulwini, wathi, ngilikhazimulisile, futhi ngizophinde ngilikhazimulise. John 12 verse 28. Ngokusobala, igama likaNkulunkulu libaluleke kakhulu. Pho kungani abanye abahumushi belikhiphile leli gama ezinguqulweni zabo zeBhayibheli, bafaka iziqu esikhundleni salo? Kubonakala kunezizathu ezimbili eziyinhloko. Esokuqala, abaningi bathi leli gama akumelwe lisetshenziswe, ngoba namuhla ayaziwa indlela elalibizwa ngayo kuqala. IsiHebheru sasendulo sasibhalwa ngaphandle konkamisa. Ngakho akekho noyedwa namuhla ongagomela ngokuthi abantu bezikhathi zeBhayibheli babelibiza kanjani igama elithi YHWH. Kodwa ingabe lokhu kumele kuzivimbe singalisebenzisi igama likaNkulunkulu? Ngezikhathi zeBhayibheli, igama elithi Jesu kungenzeka ukuthi lalibizwa ngokuthi Yeshua noma mhlawumbe Yehoshua. Akekho ongasho ngokuqinisekile. Noma kunjalo, abantu emhlabeni wonke basebenzisa izindlela ezihlukene zokubiza igama likaJesu. Balibiza ngendlela ejwayelekile olimini lwabo. Abanqikazi ukusebenzisa leli gama ngenxa nje yokuthi abazi ukuthi lalibizwa kanjani ekhulwini lokuqala. Ngokufanayo, uma ungase uye kwelinye izwe, ungathola ukuthi kwagama lakho libizwa ngendlela ehlukile ngolunye ulimi. Ngakho, ukungaqiniseki ngendlela yokubiza igama likaNkulunkulu akusona isizathu sokungalisebenzisi. Isizathu sesibili esivame ukunikezwa sokukhipha igama likaNkulunkulu eBhayibhelini sihilela isiko elidala lamaJuda. Amaningi akholelwa ukuthi igama likaNkulunkulu akumelwe neze libizwe. Ngokusobala, le nkolelo isekelwe ekuchazeni kabi umthetho weBhayibheli othi ungalisebenzisi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngoba uJehova ngeke angamjezisi olisebenzisa ngeze igama lakhe. Exodus 20 verse 7. Lo mthetho uyakwenqabela ukusebenzisa kabi igama likaNkulunkulu. Kodwa ingabe uyakwenqabela ukusebenzisa leli gama ngenhlonipho? Luthoneze, abalobi beBhayibheli lesiHebheru, iTestamente elidala, bonke babengamadoda athembekile, ayephila ngomthetho uNkulunkulu ayewunikeze ama-Israyeli asendulo. Kepha babelisebenzisa njalo igama likaNkulunkulu. Ngokwesibonelo, balifaka kumahubo amaninga ehlatshelelwa izixuku zabakhulekeli. UJehova uNkulunkulu waze wayala abakhulekeli bakhe ukuba babize igama lakhe, futhi abathembekile balalela. Ngakho, amaKristu namuhla awanqikazi ukusebenzisa igama likaNkulunkulu ngenhlonipho, njengoba nje noJesu ngokuqinisekile enza. Ngokufaka iziqu esikhundleni segama likaNkulunkulu, abahumushi benza iphutha elibi kakhulu. Benza uNkulunkulu abonakale ekude nabantu futhi engenabuntu. Kuyilapho iBhayibheli linxusa abantu ukuba basondelane noJehova. Ihubo 25 verse 14. Cabanga ngomngani wakho omkhulu. Beningasondelana kanjani ngempela naye ukube ubungalazi igama lakhe? Ngokufanayo, lapho abantu befihlelwa igama likaNkulunkulu elithi Jehova, bangasondela kanjani ngempela kuNkulunkulu? Ngaphezu kwalokho, lapho abantu bengalisebenzisi igama likaNkulunkulu, balahlekelwa incazelo yalo enhle kakhulu. Lishukuthini leli gama likaNkulunkulu? UNkulunkulu ngokwakhe wachaza okushiwo igama lakhe encekwini yakhe ethembekile uMose. Lapho uMose ebuza ngegama likaNkulunkulu, uJehova waphendula. Ngiyoba yilokho engiyoba yikho. Exodus 3 verse 14. Inguqulo kaRotherham iwabeka kanje lamazwi. Ngiyoba inoma yini engithanda ukuba yiyo. Ngakho uJehova ngaba inoma yini edingekayo ukuze agcwalise izinjongo zakhe. Ake sithi ubungakwazi ukuba inoma yini ofuna ukuba yiyo. Ubungabenzelana bangani bakho. Uma omunye engagula bangwe nezibi, ubungeke yini ube udokotela ongichwepheshe bese uyamelapha? Uma omunye eba senkingeni yezimali, ubungazenza isigwili umsize. Iqiniso liwukuthi awukwazi ukuba yikho konke okuthandayo. Kunjalo ngathi sonke. Njengoba ufunda iBhayibheli, uyomangala ukubona ukuthi uJehova uzenza kanjani noma yini edingekayo ukuze afeze izithembiso zakhe. Futhi kuyamjabulisa ukusebenzisa amandla akhe ngenxa yalabo abamthandayo. Lezi zici ezinhle zobuntu bukaJehova abaziboni labo abangalazi igama lakhe. Ngokusobala-ke, igama elithi Jehova kumelwe lisetshenziswe eBhayibhelini. Ukwazi incazelo yalo nokulisebenzisa ngokukhululekile ekukhulekeleni kwethu kuyokusiza kakhulu kubusondele kubaba wethu osezulwini uJehova. Umbhalo waphansi ufundeka kanje. Ukuze uthole ukwengeziwe ngegama likaNkulunkulu, incazelo yalo, nezizathu zokulisebenzisa ekukhulekeleni, bheka incwajana ethi Igama laphezulu eliyohlala phakade, enyatheliswa wofakazi bakaJehova. Umbhalo waphansi uyaphela.